hesabu baraka bado hazijakwisha, nafungua kurasa bado sijamaliza.
I'm counting my blessings.